unkhulise bunzime mama ndithandaza kumdala kugcine mama angabi nayo imali yobule mama amaphupha azofezeka ndiye kuva naxa undithandazela ndihamba nesithunzi konke kuzofezeka I'm proud to say that God is a woman mandla wakwa zange ya pega Kutala sivuga imvula zinete tyotyombe ni mchaba zihleka mama Utando loko ndenza ndiphele lwenga makamendli nisoze slale skatyonga Yeah my African queen, ntombika mkwate kulele zlalini Kule sopora ngencholo nobisi nompako mnubileyo umtefingi No one did dama la vesela mchisu tziki ka ebalisa demete baudin They move to Kapa to finish the hustle Mama likawe kazi apelokshin ya Your baby's a star now, your baby's a star now I got a crown that bow down, you must be proud now Bakala nganga pananga apa mzali sukalaba I've been through a lot, abando bafune ndi flope Unkulise bunzime, mama Ditandaza kumdala kutene, mama Angabi nayo imali yobule, mama Ama pupa zofezeka Ndiye kuva naxa undithandazela Ndihamba nesithunzi konke kuzofezeka
Yeah,